Hey, yes, you never could dance for me. Say be soft, cause you got family. Ya no mazina, buzina, onole. Kunda get good dancing. Tuzina tuti, tuzina tuti. Tuba moku chakalanga, tuzina wetuti. Nina waleti, tulina waleti. Tuba moku nyazi waini wetu iwatuti. Sente siku wanga toliku bajeti. Mochidula tuba neta geti. Sunda chana chiwala olina asete. Don't kubisa, boli marete. Yes, we need some love. We don't need money to have some fun. Olugu ulira sunda. Ole nyumiza mukame ya kutonda. Nawe, tugu kone nawe. Nawe, tugu nyumirwa nawe. Nawe, tugu kone nawe. Ndaga, ndaga. Pazi na batia.
Pazi na batia.
Pazi na batia.
Pazi na batia.
Pazi na batia. Saba dance, bakwa baba koya. Saba ndagechi wate chenyora. Ono rumonde tulimo vikata. Tulira itu zinaba msakata. Weza munu ukwata tota. Kanchi wega nangoyo ya saba. Wanyumye deno. Toya gala sanyu idayo keno. Budansi bupia nyeno. Na bebyana na bebya nyumye deno. You wanna go down girl. No bukona. No ndaga style. No chiwamba. Waba singa. Kona wama, ndaga udansi. Pazi na batia.
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 Eh, udansi bukone la gastamina. Awali dansi manyobo nina. Sete somba la kagwalina. Sekangu sombe la kabwenzina. Yes, we need some love. We don't need money to have some fun. Olugu ulira sunda. Oli nyumiza mukame ya kutonda. Ono rumonde tulimo vikata. Tulira itu zina bamsakata. Weza munu ukwata tota. Kanchi wega nangoyo ya sabi. Wanyumye deno. Toya gala sanyu itayo keno. Budansi bupia nyeno. La bebyana na bebya nyumye deno. You wanna go down girl. No kukona. No ndaga style. No chiwamba. Waba singa. Kona wama. Ndaga budansi. Pazi na batia.
Pazi na batia.
Pazi na batia.